kulekwe ubangakanani sibuya sizobo kona kuyimela kangane kodwa mayizamile ayayishubise mkulekweni abafeta abanamba ngibakhuthaza nja kodwa mabaneplane
Oh,